byonna 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 byaliwo era abantu babimanyi. Nze nasitulwanga buli lunaku okuntwala mu ddwaliro. Nabeera mu bulema okumala ebbanga because of chameleon. Waliwo atakimanyi. Naye omuntu nsirize mbasiriikiridde. Ate abantu kati gwokwate otandika okuteekako abantu batandike okuvuma nze asirise nenkwesonyiwa nensirika kubanga ne lavi yennyini nnyini akimanyi lavi abadde nga nkolera mu luli luli era ng'asasulwa alina kyatamanyi naye bwe mba ng'ate nsirikiridde omuntu abantu banneesonyiwe abantu bandeke kyonna kyekiri munneesonyiwe nze sirina kyeŋŋenda kuba nti nno mbagamba mbwe sirina kino oba kino no nange ndi muntu temulowooza nti ndi nsolo ndi muntu ate nazaalibwa nina bakadde bange okitegeera bakeera enkya ne banzaalanga nammwe baabazaala saagala muntu kuddamu kunkubira masimu nakummanyiira okitegeera saagala kuddamu kummanyiira bannange abantu mbawa respekiti buli muntu muwa respekiti naye bwe kituuka mumbu zayina tujja kukola kino zayina tujja kukola kiri ani yandeeta wane South Africa sirina muntu yandeeta ate neekolerera ndi mukazi mundeke okitegeera kubanga buli muntu yenna akimanyi bulungi teri atakimanyi okuleka abantu okwewunza obwewunza ne bakibuusa amaaso naye teri atakimanyi tino kamiliyoni mubanja nze manja kamiliyoni n'ensi yonna ekimanyi kamiliyoni yanziba buli kimu obulwadde bwenjogerako nali mu Steve Biko nakati nkyalipootinga mu Steve Biko